Mozi Bansura.
Thank you. kuronda mwari mwari laimusi na kupindira wabengi waizo kala wachifara
Kama
nyama ukaitwa kanyama kanyama. Shumwe shilona kupfu